thing I need in my life is your love. I don't need nobody.
Yeah. I don't need nobody. I don't need nobody. Yeah, yeah. I don't need nobody. Tuloish kondugu ndo tunazijua haso. Kula na kulala manyanyaso. Funga shuruti kijijini besi nasomia. Kinipenda Mungu inatosha. Wengine atakusevu kwenye shida. Utamdhani rafiki wa faida. Kumbe moyoni anakuchukulia barida. Siku kifanikiwa zinaanza shida. Yes, now I'm going to another level. Sitatumia ndumba wala nguvu za devil. Simuhitaji Mwijaku ya china baba level. Mia kinipenda Mungu inatosha. Yes, minapenda marafiki. Wale wanaokwepo wakati waziki. Sio wanaokuja deal zikitiki. Sipendi unafiki ya kinipenda Mungu inatosha. No, no, no. Unanipangia cha kuposti, misi kufollow. Shoboza kozi na kukosti, we nani follow. Usinilete mikosi, akini penda Mungu inatosha. Ukinyona kutwa nipondani. Sina tatizo na majirani. Ila sitakiwa nijue kiundani. Akini penda Mungu inatosha. Yeah, I swear to my dead body. Simwamini rafiki, ananilipia kodi. Pengine na furahi ni kumpigia hodi. Akini penda Mungu inatosha. Yes, minapenda marafiki. Wale wanaokwepo wakati waziki. Sio wanaokuja deal zikitiki. Sipendi unafiki. Akinipenda Mungu inatosha. No, no, no.